Shali nanina, nanina. Ibyo ngukorera mbo nari bikeya, inga gato nyanga kamwe mu nyanja.
Yeah.